kirabo katunda ya chigaba we kasto ulirango tuse musaba kuwe omubezi akusanira onulaga mu bantu bo ono ye muchala owange wenna sima mu banji wano kunsi neri ya musinga
katonda wabanga kuwante ekirabo kyo kikume butiribiri omwami wamukwate bulungi abatalina balyeyo baswama wabanga kunyizisa mugambe tasiba busungu awaba okutesa katonda bawonga lungamya welowooza ku adamu oli eyasooka katonda bwe yamuwa mubezi watalabangako mashowa bambi yasiima eno yennyama evudde mu nze lubirizi lwange wano ku nsi teriya musinga sanisa boboli na kasente mukulira kamoto kanyore mutwale komubisanyusa obulamu mubamu okusanyuka ololaba mukwano amazima ngenkubetonya welowooza ku adamu oli eyasooka katonda bwe yamuwa mubezi watalabangako mashowa yasiima eno yennyama evudde mu nze lubirizi lwange wano ku nsi teriya musinga welowooza ku adamu oli eyasooka katonda bwe yamuwa mubezi watalabangako mashowa bambi yasiima eno yennyama evudde mu nze lubirizi lwange wano ku nsi teriya musinga
Lubirizi lwange wano ku nsi teriya musinga.